10 minutes.
Yes, he was you.
Praise Jesus.
Where
we hope to enter the shadow year. The overnight is about to finish. We are going into the morning.
We
had entered the new year.
And the night is
finishing.
Maybe if you
are just calling ourselves.
Good morning. Good
morning from that moment is wrong. But if it's right,
you're going to
go home and sleep is the next already. You are in another day.
Yes,
praise Jesus.
But
just as we've heard, let's pray
that
we get to be children of God.
Let's
yearn for the Holy Spirit. Let's yearn armies of angels to serve us.
At
least accept God's will to be done in our lives. We tell him, Father, you know what we need.
We've
taken long begging so much. And we put lay our plans. But they never came to us. But we want to see of your plans, Lord. This year we enter in.
And
to us we enter the year.
If the thought
to God is never God night.
Yes,
praise Jesus. When he spoke in Genesis. Genesis chapter 1. Verse 14 to 20. Let's put the sun and the moon for you, that they count season and times for you. Now they counted for us.
And
in our calculation, the year is winding up. But we enter this year.
I
pray you also put your prayer. And you yearn for the Holy Spirit. It's the gift of God, the greatest gift above all. When it comes to you,
like,
spoken Acts 2, 28 to 45, that repent, you'll be given a gift, the Holy Spirit. When he comes, he will teach you all things. He will reveal you my words. He will get from mine and give you. Let's yearn for the Holy Spirit and angels serving us. Praise Jesus. For Hebrews chapter
1,
verse 14, angels are still sent on their ministry. Today to inherit salvation. Yes, we are here with God, for we children of God.
Friend
requests you, ask God
that
gives you his spirit,
that
gets to be in you, that will join angels in you.
Yes,
praise Jesus.
We are
going to pass through those prayers of first glorifying him
and
repent to him a few hours. Then we enter prayer of being given. And we end with warfare. As we send armies of the angels that they will be within the new year. Nothing hinders the plans of God to come to pass upon our lives. That nothing troubles us to fulfill God's plans. Let's begin right now.
God
is awaiting for you, the living God.
Like
spoken Philippians 4. Verse 6 and 10.
That
tell him what you need through prayer. And thus,
he's
waiting for your prayer, which is in his word. Like in John 15 verse 7. If you abide in me,
and
my words abide in you, ask of all you need. In Job 23, and he tells us, and he
said,
if I knew where I could find God, I would have prepared meaningful words. I would have waited to hear his answer. Now prepare meaningful words, and we thank the Lord.
Nga mukama tukutegezeza era nga nawo tutegezeza kubanga wayogera mu Isaya esule soko nyo 18 kale mu jeno tesefembi mukama tulide okutesa ako bo tuyigiriza okwawula abaana ba sitani abalunga bizibu moyo gwa sitani nga gubakoza abaana abajemu no twawulira abantu bo ababona abona mu nsi mukama nga tebagadde kutegeera nga batta aga naga era no twawulira abaana bo abalunga bizibu moyo wa Katonda nambarumi esule 18 sebo kitafu mwesigwa tuja jori ngeza delio era tutegedde mukama abana bo balino kubera oyine birungi bingi byarutegekera Chetuva tukulize chiba netendo. Kabaka, kabaka, kabaka. Chitafo mwesigwa. Omukuru dada mkutesa. Wayogera sebo kabaka, kabaka, kabaka. Eranga mulichinomu kama. Ngatumazo kubanga tukanya. Ngamu matayo. Kumina munana. Olunyolo kumina munana pa kumina muenda. Tikankano buliche muna aturanga. Nemuchi kanya kaba ntubabili. Waba satu kuruange. China akore wanga chitange. Dada tukanyi zoru warero. Erana fetule toku tesa kwa fe. Wakama angatu kusaba. Kankano kumulondi gulo. Tumereza deli tukiride. Ai kabaka baka baka. Eranga tusoko kuyimusa. Okutize chima netendo. Tato olimukuru. Olimukuru mifunyo. Bible yekuo gira kusebo. Muyobwe sure ya abiri mwomu nana. Olunyoro abiri paka abiri munana. Tori osinzi na waguru wakuru. Okura mugurio na. Wayogera muyeremia. Esure ya abiri mwesatu. Sebo kabaka baka baka. Olunyoro abiri mwesatu. Paka abiri mutano. Tegule guru nesi. Sebo tato mwesigwa. Muzaburi chikumi. Kumi nasatu. Oyogera mwemtu kufa agamba. Tine wankubato ori mkuru. Elato nyoma mtu ye na. Erosi zina wakuro guri ona. Okurawa bari mwesi. Ori wa amanyi. Ori wa buhiza. Yegwe chitafeka. Wutu ina kusiku na mkama. Nemu guri ona. Elanga mtu aurida. Matea abiri musatu mwenda. Tetu ina chitafe mulala. Wabula kwa chitafe. Nafe tuwe ya andula kankano. Ngatuma nitulisa terio. Elange wafe ye mguru. Nawa viripu satu wabiri. Baga ama anti wafe mguru. Chitafe mronji. Tu sababu lijemu mataye sure mkaga. Onyoro muenda. Natuka ama chitafe ali mguru. Nafe zadeo tubade kusi. Tu sababu kama otu. Natuwe ya andula jori. Tulisa terio mkama. Elabo tuwali tujia kusi. Elabo tuwali na chimu. Elabo tuchimanyi guatu zara. Tuwava kuru waziruo. Mkama yafe Yesu. Ngamu Isaya. Eyata anumemu. Wayo gira antimwe. Abano nya mukama eraba gobero butukirivu mutu ndio ruwazi ko mwatemebwa ruwazi ko mwajibwa oyo ya mukama fa Yesu sebo kabaka bakaka na tuyingira mu mwaka gono ai kabaka bakaka ko mwesigwa tukusaba o tukirize ai chigambo cha katonda era ruwazi wa fe omuzabibu ogwadala ko twajibwa na tuyi musamura bozikafe eri ko katonda omulamu na tukusaba mbigambo ebiri mu okutegera ebiri mu okutesa nabo ayogera mu yebu ogamba nti anolo alede chizikiza mukutesa eri gambe bitali mu wado kumanya na yoru walilo mkama, na tui ingiro mwaka guru. Sebo tu kwe yandulila, sebo tuwe yandule igwe, mkama wafe Yesu, njina fe, nguwa kitafe guwayo gira ko, Muisai ya makumi ya tanu, adenga agamba, paruwe ruwe ya gobi ya nyamwe, era, pariwa bamanja, benda baguza, notu gambo utali putukirifu, webari watu kui watu tuweza, na yoru walilo, tukwene njiza chikambo cha katonda, tusaba chitafo tusasile, tukoma ongeza deri otusari, tukoma ojori kaweka baka baka, tuye musamo lewezika fe, nga tukweba zera, na tukukurumiza, na tukudiza chitima netendo, sebo moyo motukufu, otusasile, kumanga waduwa kuwa kuruberebelie, kumaza manji, era watumbuwa kutonde kunesi, wamuna fe, ngamu zizaburi chikuminya, orinyora makuminya satu, wasika nangu orimorungu mia, ohuduka muruberebelie, esule yo mkaga, betu waku kaya nyenyo, betu waku chankara nyenyo, nga katonda wafena kuj jao era nasare miaka ya fe na yo watu kechisera no bera mu banuwa abari abatukirivu mu birebyo era ne muzimba eryato no bera nabo no bera bamashinga katukide no bafurumia watambula kutuka no waleta mu kama fa Yesu kuse ayo moyo wa mazima na ya tera no matumule ta kuse no muziki za mbafu ayo moyo wa mazima wa kona wo na chita mu kama fa Yesu we atusirisa miyokana 14 onyo 14 kera tibwa atake na tuye kanga wa mkwa anatumira moyo mtukufu omu Zaterio, okumera abana bo, na mukama sebo, kama kama kama, tuwe yanjula bo, na dusa bo tuzari, tuwe zaterio, kwa mkuu wa mwana, omwe wa katona, tuwe katuwa wa magero, na mbere ya abana, sebo katuwa wa fi, mwana kakuna kwa tuwe yende, leka tuwe zaterio, ay kama kama kama, wana wa chitafe, omanyume tuwe taga, na dula wa kubisama, mukama sebo, tuwe yanjula jori kama kama kama, na dusa bo tuzariwe, erodu sasire, wetu wako nange sare zedaru, wetu wako tabuki langa mkama, wetu wako kaya nyanga, Kwa tuwa mwana mwana 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 Kwa tu twaulidde mu Matayo sura ya mukaaga onyola omusayi gunokukera twamanyi bye twetaaga nga tulina bakubisaba tusaba mukama pulaani zebyo ziwateekateeka okkirize okutusaasira n'okutusonyiwa ebiro bye twayisizza nga tetuli zadde okkirize mukama otweyanjula mu maaso go tubeere zadde lyo olw'omukolekw ebyo bye wasooka otutegekera tubitambulemu tubinyeremu tubinywereremu so mukama kabakabaka kwetukwenenyesa kwetukusaba mukama otusaasire era otusonyiwe otuyiwako omwoyo omutukuvu tusobole okubeera abaana bo kubanga bayogedde mbaluwa esula eyo omulala onywa kumi na nnya tebakulema omwoyo wa katonda beerawo wa katonda era batubeera n'omwoyo wa kitaffe atukaabya nti kitaffe era atusinza naffe tusinda leero ayi kabakabakabaka okkiriza okutuzaala okkiriza okutuzaala katonda affe omwesoba tuli zadde lyo tuli baala mukama tuli baala mukabakabakabaka tusaba otusaasire tusaba otusonyiwe otuzaale mukama oleme okutulekerera kubanga oli sitaani atuyiganyisa nnyo abamu nabafuula baana be abamu nabafuula abantu be abakubuusabuusa naye olwalira mukama tuli zaddeyo tuli batagafu okuwulira eddoboozi lyo kubanga wa katonda awulira eddoboozi lya katonda nga mu yokaana essula ey'omulala tweyanjira mu maaso go mu mwaka guno omupya gwe tuyiridde mukama tukusaba otukkirize tusaba olwobatugoba w'oli era olema okutuggyako omwoyo wo ayi katonda affe omwesigwa era nga bayogera mu zaburi ey'amakumi ataano mu emu timukama tongoba w'oli so tobatuggyako omwoyo omutukuvu era sakabakabakabaka naba mukama bwoyo kufe ng'ayimusa eddoboozi lyo okuyeeyanira omwetukuvu ng'akwenenyeza mukama okkiriza omwoyo wo ajja tukuwomeremu mu mwaka guno omupya mukama ge maaso ga mukama agenda tubuulira gye tulaga agenda tulagira gye tutambula agenda tulamu agenda tulaba ayi kabakabakabaka nabasaba oyogera ayi katonda affe omwoyo gye nosinza mu zaburi eyeetaano mu amalala kulwabiri timukama nsinzasaaba obulokozi era onyozera omwoyo wa ddembo tukusaba mukama nga tuyingidde omwaka guno otuddize essanza ly'obulokozi kubanga watuyita mu Matayo kumi nabbiri Matayo kumi n'emu olunyalo lw'etaano paka makumi asatu timwena abakooye n'abasoboleddwa mu jejeri munalakimula kyemiro gyammwe so bakabakabakabaka twajja kuwumula mu bulokozi bwawe naye tubale tulabya ennaku olw'obutegekesa kubeera baana olw'obutakulemera mwoyo mutukuvu naye olwala osobolo tweyanjula gy'oli nga tukusaba nga tukwenenyeza leka omwoyo omutukuvu atukulemberemu tubeerezadeyo ddala tutuukire mu maaso go ng'alumiriza esala kimu obutuukirivu n'omusaago kale tunaabeereza ddalo tunaabeera abaana batuukiridde ayi kabakabakabaka tukugulumiza tukulira ekiribwano ttaano leka omwoyo omutukuvu ajja tukulembere mukama ajja tubeeremu mukama aleme kubeera abeeru waffe naye nga bayogera mu yokaana kuyoola nti omwoyo omutukuvu alijja alibeeramu mmwe tumusaba omwoyo omutukuvu okkiriza okujja okubeera nange omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okuteesa omwoyo w'amaanyi omwoyo w'okumanya katonda omwoyo w'okutya mukama tukusaba kabakabakabaka okkiriza okujja okubeera mu ffe okkiriza okujja tukulemberamu nga mu isaaya kumi n'emu onyosooka n'olwokubiri omwoyo wa mukama omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okuteesa omwoyo w'amaanyi omwoyo w'okumanya katonda omwoyo w'okutya mukama tukwegayiridde gwetabaaza yenyini eyinza otumulisiza gye twagasse bakabakabakabaka n'amaanyi gwe twalaba mu kubikwesula ey'okutaano essula ey'okunaana ey'okutaano tetabaaza omusaayi zaalamye zamya omusaayi wa katonda ezimwamu mu ssi era nga ge maaso ga katonda omusaayi saba omwoyo w'amazima tukusaba gye kulemberamu ekanisa olabisa amaanyi ga katonda kubanga bayibuli egambye bigoba tumasaba asooka onyola omunaana naye omwamutuku lwalijja alibawo amaanyi tukusaba omwoyo wa mukama tukwenenyeza era nga tusaba okkiriza okujja okulemberamu abaana ba katonda kulwesiala mukama simugadolaffe otukulemberemu n'abaana ba katonda bonna mu nsaba eyana leero ayi kabakabakabaka tukwegayiridde kitaffe leka pulaani zozidukira gye tuli mukama waliyo emikisa ebintu ebirungi bingi byetutegekeraffe okubitambuliramu amegeso biri kumi naye ebiseera bingi mukama nga tutambuliddemu ebyo byotatutegekera omuwesitaani byabadde agerengetanya ngaatukyamye okuva mukwagalaku ngaatukyamye okuva mukuteesaako naye olwalero mukama tweyanjula gy'oli mumwaka guno omupya saba katonda affe tutambulire mukuteesaako yimusa eddoboozi lyo otegeeze mukama ebyo byennyini byowandisuubidde okuva ku lwalwe omukakase mukama tileero ndize eddalyo leero ndi mwana wo neetaaga okulaa kukuteesaako okulungi kuŋŋambye mwesiamaaaa essula ya birimuobaaba onywakome paakoorabbiri onsuubiza nti olina okuteesa okulungi okutuwako mayira mungi okusinga entandikwa mukama omwaka guli gubaddewo naye kankana mukama gukomekerezeddwa nga tuyingira omupya leka okuteesaako okulungi mukama kulabisibwa gye tuli leka amaanyi go mukama ngaalabikisibwa gye tuli ogere enjiri
Kubanga Bible yegamba tuwagambira musayi naye tuwanagana n'abasaza ngamuhepe esasula y'omukaaga olwo ku mipaka ya 17 soko tegerendi wayambala enjiri mu bigere ebyo amazima mu kiwato era ekyo mu kifo eky'obutuukirivu ekitala ky'ekigambo kya Katonda engabo y'okukkiriza wamu n'omwoyo omutukuvu olyoke okwataganira bamalayika abakozi bo Bayibuli yeyogera mu Zaburi 13:17 okuva ku 18 paka 22 bamalayika batuukiriza ekigambo kya Katonda entalo bwe tuba tuzirwana waliwo bamalayika b'entalo Bayibuli beyogerako mu Zakariya sura 1:18-19 abasagguzi era abafefesi tugenda kuba tumubasaggula emyoyo gyonna emibi egibadde mu buyambulabo egibadde girwanagana naawe egibadde girwanagana n'obuweerezaawo famire yo emirimu gyo abantu bo egibadde girwanisa abaana ba Katonda mu nsi yonna tanula leero oyi museddoboozi lyo Bayibuli egamba 18:11 kyemunaasibakosi namugulu kinaasibibwa kyemunaasimula nakyo kisumululwe kyenjagala okutegeeza kiri kimu bakulinza ofunumya eddoboozi erisumulula oba erisiba ne Katonda atuma bamalayika basobole okutuukiriza nimuseddoboozi mu linnya lya Yesu kitaffe omusiba tukugolomesa Katonda nanyini majamanikitimasoo Bayibuli ekwogerako ssebo Katondaffe essula eyo ey'okubiri tiyegomaje kaatakaa bukyalabya olutalo olwasebaolwamaani mukubikulira essula ey'12 onyola omusanvu ayinaona omwesuba paka mu 12 maiko bayatawula okulwanagana ssebo ne bamalayika mugulu ssebo Katondaffe kwaliwo okuyiwa omusanvu okulitukuza ssebo kabakabakabaka okutuuza olujja kubanga twanafuwanga naye kankana omusayi gwa Yesu okwogera ebirungi okutuwadde amaani nambeulanisi12 onaa tusaba nukama Katondaffe natuuka gy'oli nga tumaze okwambala ebyokulwanisa ebyogeddwako mu Efeso essula y'omukaaga ey'olwekumi paka olwekuminasatu nga tweteesebesa enjiri enungi mugere tumaze okusiba amazima mu kiwato era nga tunywera eddala era nga tulina ekyomukifu eky'obutuukirivu nga tukutengamu ey'okukkiriza era nga tumaze okukwata ekitala ky'ekigambo kya Katonda era nga tulina sapawo omwoyo omutukuvu eyakamikwa y'abatume kubiri ate mukama tutanula nte okuyingira mu ssaawa y'olutalo era nga tumanyi mukama tetumagana mu bina musaayi naye ebyokulwanyisa byaffe by'amaanyi n'okumenya ebigo Bayibuli yogedde mu Bakolinso ekyokubiri essula y'ekkumi ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri na musaayi n'ebyamaanyi n'okumenya ebigo Bayibuli yatulagirira mu kubikula essula 15 waliyo bamalayika abakutte ebyokulwanyisa bamalayika musanvu abakutte ebya musanvu era mongera sure soko nyurabiri mwesatu ya gamba wamula kristo kunenya kwange naba yuwa kwa mwoyo wange anamale totegere bigambo byange era biko batumesure soko nyuro munana tiyebu ari jari mwa amani mukamo tuwa amani tuwangule buli echandi tuwangu de mwaka guno omupya sema kabaka kabaka baka oyo wa amani omwoyo wa mazimanga ari mu bantu bano era nga ari mufe mukama abere wa amani okusingo yali munsi kubanga sitani jari munsi na yetu sababu mtu kuva kosa tuwetinga mu bantu abakulindiride abana basifeve kama kama wayogera mateo 17 mulokana 17 tisabide mu mweka walio sabira abatume na yewa sabira nafe nafe mukama tusabira fefeka na yetu sabira abana wa musiona abali awantu wona wona nga bakunganya kuulo eranga bakuyayanira tusabo kirise moyo wa mazima otule mu fobere wa manya ali mu fe mukama teri muzimu, teri mandwa, era teri dogari na tuyiza. Kumanga kwa amanyo olimu fasa waka 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 waka. Laga amanyo mburi mtu ya nara bisama chifojiro. Na mburi mtu ya nari wali na kuya ya anira. Omoyo wa mazima. Tosi garango osirise. Wayogera rumungu, osi na mwisana ogamba. Sichai inza kutura nenindi nila. Era kuruwa wange. Kangoro kukoku kukura. Ogoro kama kama. Yore samanyi na jizibu wacho makama. Ngotu ikirize rango tusumesa makama. Omoyo mtu kuhu warabi sifuwa. Ejira wa mareka na wali na misibwa. Tu sabango wa manyo li mufe. Leke nkumine nkumiza wa mareka zila misibwa jatuli. Buri mwati ya mwari kama wa mareka agendo kumuweleza. So mwari kama ya darango mutuwaru. Baibuli ya gambe bula niye sule soko nyure kuminenya. Ba mareka jemeji himanga jikendo kuweleza wa gendo sikiro mwere kozi. Katuonda famiza ya tuyona. Tuli wanonga tuya ayana. Eranga tu saba. Okumera manamu. Na emu kumera manu tuetago mwere tukufu. Baibuli ya gambe sulo kabaka baka baka. Mbase kabaka choku mire sura ya mkago nyo kumine sato. Pako ole kumine tana. Tehabari kusaidi ya febaji. O kusinga labari mwosi. Chetivatu saba mkama katunda fumesigwa. O kilisea kumine kumisa zaba mareka. Zite kumuli yango wa guruzike. O kutuwa reza sifeve kama kama. Na yaba anawa kuyandira mwosi yona. Baibuli yoke na mkubikula sura ya kutano. O nyo kumine urumu. Tuyo ni zaba mareka sifu katunda fumesigwa. Leka zina misiwe. Eri kamiseno. Eri abantuba na mkuyandira. Sifeve kama kama. Na yaba antuba uhu. Mwakamange guange liyayo itibodi ya Uganda. Tuimira ukura manga gona sabu. O kwani zemu nitukufu. Nema mareka ranji kusaidi ya fe. Aba ntumaku nganyi zemu zimu na manjige chizikiza. Na imu mareka kuna mpia sabu katona fe kwa tondela. Tuani lisajira mareka kukona na fe. Baibuli ya gamba sabu mkubikuri ya sura ya makumi abili. Mwepili. Onyola msangu na mnana. Gabudi ya gamba yokana. Fatuli wakozi wa mwana wakwata chigambo cha katona. Tumariri demu kama. Mumweka kuna mpia kutambula mchigambo cho. O kuchiko ranga mochili. O muta tola mwana wakwa doku wangera mwana. O muta nyora mwa dakatini. Nafwa tusame jina mwana kama tukulizo chigambo cho. Marami siwe. Jetuli yere mwana mwafemu kama. Eria mini moja fe. Eria zaderi ya fe. Mwazawa chikumi sato nyo kumina umada paka habini mubili. Ba mwaneka matu kizeo chigambo chungaba ulire dobo siri ya chigambo chyo. Mwakama buli mwantuari mchifachine ino. Ba anata nulangu kusaba anga sinzi na mchigambo chyo. Uyisaba utumeba mwaneka matu kizeo kusaba kwa asabi. Wewe mare mwakama kumangu watu gambo yokana kumina tano msavu. Batuwe ramo kwenye gambo yungabini mufe. Ero ulire kusaba kwa fe. Tusaba chonana uchidamo. Saba kama 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 kama. Tusaba jamare kabadu mizabari na makondiri. Badu umire okuvale ilo no kugena mmasi yobu na mbwe kanisa yomu kama. Mwasiyo na badu umire. Ero kukwala kubekwa kukwa mkama. Omoyo mtu kufungo jura magezi na mkutegira. Na mkutesa kwa katona na mumaji. Na mkumanya na kutama kama mwaka guno mpia. Nge kuangalia Uganda ila iti wakuruwa maanga marala. Tusa wa mareka wa kutama kondere mkubikule suli yomu kama. Eyo mnano nyosoka nukubi. Badu umire mafuwa makondere. Mwaka baka buwa mguru. Neri ya mtonde mwono mkueleza. Neri ya batu kuyuba na. Enyota ya chigambe goro koke. Ama ntuba kuhige sumu katonda fumesko. Bakunonga mchitabu. Ateba kuburi ya marala. Tuweza kumango siya mamareka mbibinja musavu. Kumikuwa sile kuminetano. Aba kutemi okuruanisa. Bagere masu na okutuwani ya mkama. Totu ganya mkama kuda mabega. Totu suri ya sifu katondafe. Ebilo binji nga isa itaina katondo mudamu. Gamuwa yoke demu mbiyo mirembe cho echisoka sile kuminetano. Ebilo binji nga isa itaina katondo mudamu. Elo yoke rango gawa ebilo binji ya matuwa ingaba nera biti. Ni hitu hakumi ujori sifu kubira abana. Umuaka guno mkama tusazewo kubira abana. Tukwaniliza makama omitima jafene magezi kafe ne mirimu jafene mfamilia yafe webale makama liza makama ekitibwa ne ngalozo na kaluru webale sebo kama 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 tukogoromisa makama atwaniliza tukugoromisa sebo kutonafe olo kukiriza kuja masakati kafe okama mwaka kwa urupia tulisa derio tetuchari wala wa sitani tetuchari wa atuma ne tulisa derio makama awajitimu ya matukufu ari mutukufu ari Kama, 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 kama,